kwezinsuku zakhe efundisa izinto ezazingenjalo ngicabanga ukuthi ukube bengafika namuhla bengathola into efanayo izinto ezazingenjalo kusukela ekuqaleni uma uhlala ufuna ukwazi ukuthi yini iqiniso ngiyele ekuqaleni buyele emuva kugenesise futhi ungathatha yonke inkoleloze nalo lonke iqiniso kusukela namhlanje vele nje izitshalo zonke ziqala kugenesise ngoba ugenesise isahluko sembewu sebhayibheli futhi uma sifuna ukwazi okulungile buyele emuva kusukela ekuqaleni njengoba bengizama ukusho izolo ebusuku lapho uNkulunkulu eke wenza isitatimende akasoze yahluka kuleso sitatimende uzofanele asigcine yonke indlela lokho akusho kugenesise kuyinto efanayo esambulweni nayo yonke indlela uNkulunkulu futhi yilokho kuphela niyabo futhi yonke amazwi akhe ayiqiniso. Manje sithola ukuthi ngenkathi uJesu efika wathola abafundisi ababethathe izwi likaNkulunkulu futhi baliphendukezela ukuze livune bona babethatha imiyalo kaNkulunkulu futhi bayiphendukezela yaba isivumo kholo. Manje akumbulane munye kuphela umdali futhi bonke uSathane akayena umdali siyini isono na isono ubungalungi nokungalungi ubulungu kuphendukezelwe mhlawumbe ngizokucacisa ba libandle liqobile nilalela udokotela wenu ngingumfowenu ukuba indoda ayihlale nomkayo kungukulunga yashada naye isenzo esifanayo nomunye wesifazane ukufa okunye kulethe ukuphila okunye ukufa niyabo ukungalungi ukulunga kuphendukezelwe yini amanga na iqiniso lethulwe ngokungesikho ngakho ke yilokho uJesu akuthola futhi lokho sonke esizongena kukho inqobo nje uma sithatha futhi isengeza noma sisusa izwini likaNkulunkulu kuphendukezela izwi likaNkulunkulu ngakho ke ngenkathi uJesu efika wathola ukuthi babethathe izwi likaNkulunkulu base beliphendukezela futhi benza isiko lomuntu wayesethi kungani wenza ngeyakho itra ushintsha izwi likaNkulunkulu na ngokuthatha amasiko abo nokuguqula izwi likaNkulunkulu balenze lisho into ela lingayishongo ngempela sithola ukuthi wakuthola lokho osukini lwakhe futhi wayeze kuthola lapha namuhla futhi yena ebukhoneni noma ebuntwini kamoya ongcwele uNkulunkulu ofanayo obehlale ekhona ehlala kubantu bakhe esimweni sikamoya ongcwele ufakaza ngekholwa leqiniso ukuthi umuntu uphendukezela izwi likaNkulunkulu ukuthi lifanele isivumo kholo sabo esikhundleni sokwenza isivumo kholo sabo sifanele izwi likaNkulunkulu ngifuna umuntu othile athole isivumo kholo sabapostoli ebhayibhelini njengoba besingakusho namhlanje ngiyakholelwa ebandleni elingcwele lamaRoma eKatolika inhlangano yabangcwele noma yini ehlangene nabafileyo ingukukhonza imimoya yabangasekho munye kuphela umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu umuntu uKristu Jesu yilokho kuphela akekho omunye umlamuleli ngakho ke noma yini baphendukezela izinto benza isivumo kholo sabapostoli uma umpostoli waye nesivumo kholo kwakuyizenzo zesibili amashumi amabili nasishiya kalombili uSNO yilokho ababekade bekushumayela ngokuqhubekayo futhi wakugxisha kubantu kumele baphendukele kuNkulunkulu njalo njalo okungukuthi uma kunanoma yesiphi isivumo kholo eBhayibhelini leso kungaba yilokho esasetshenjiswa ngabapostoli ngakho ke ba konke kuhola kwabo kukamoya ongcwele kwahlala nezwi futhi uma noma yimuphi umuntu noma ingelosi ike yasho noma yini ephikisana nezwi abaseGalathiya bokuqala isishiyagalombili yathi mayibe ngeqalekisiweyo kufanele kube yizwi likaNkulunkulu uPaul wathi uma ingelosi evele ezulwini iza kuwe nanoma yiliphi elinye ivangeli ngaphandle kwaleli olizwileyo mayibe ngeqalekisiweyo ngakho ke sikholwa ukuthi kodlula amazulu nomhlaba kepha izwi likaNkulunkulu aliyikudlula ngoba izwi linguNkulunkulu uNkulunkulu angeke edlula indalo izodlula kepha uNkulunkulu angedlule akusiyo indawo yamahlaya ipulpiti aliyona indawo yamahlaya ngicabanga ukuthi izwi likaNkulunkulu kufanele lishunyayelwe kusukela lapha ngesizotha senhliziyo futhi kufanele silikhumbule. Kodwa ukusho lokho nje ukwenza leli phuzi omnyama omdala lapha ndawendaweni ngizimu ngesike sikhathi wakwenza isitatimende wathi kungcono ame ezwini likaNkulunkulu kunokuma ezulwini. Bambuza ukuthi kungani, wathi sizathi ukuthi kokubili izulu lomhlaba kuyodlula kodwa izulu likaNkulunkulu ngeke kulungile, sifanele ukuhlala ezwini. UJesu lapho efika wathi uMose ngenxa yobulikhulu benhliziyo yenu wakuvumela ukwehlukanisa nomkenu kodwa kwakungenjalo kusukela ekuqaleni. Manje sithola ukuthi bathatha imiyalo kaNkulunkulu futhi bayenza yaba yize. Lapho uJesu efika wathola abantu bebheke ebandleni ukuthola insindiso. Bathole yini na? Izivumokholo. Ihlelo ngalinye lenza isivumokholo salo. Futhi ke lokho athola abantu bencike kukho ebandleni ngensindiso futhi bathola izivumokholo ezenziwe ngabantu. Futhi uma yeza namhlanje emuntwini futhi wakhuluma nathi ubeyothola into efanayo. Umuntu enza izwi likaNkulunkulu lifanelane nehlelo labo ebanika izivumo kholo futhi ayikho insindiso esivumweni kholo uma kungesilo iBhayibheli. Kufanele kube yiBhayibheli ngoba izwi lakhe li konke sikudingayo yizwi lakhe. Nezwi lakhe uma eyizwi, izwi likaNkulunkulu linguNkulunkulu. Yilokho kuphela yizwi lakhe qobo lwakhe. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu futhi ulizwi usenguNkulunkulu, usenguNkulunkulu. Manje sitshela ukuthi ngenkathi efika wathola amadoda ngaleyo nkathi ethatha imiyalo kaNkulunkulu futhi ayenze ize ngokuthatha imiyalo kaNkulunkulu futhi eyifanekisela ukuhlangabezana nezivumokholo zabo. Ngakho ke kwakuyize. Nebandla labheka, abantu babheka ebandleni esikhundleni sokubheka ezwini likaNkulunkulu. Ngakho ke wathi kwakungenjalo kusukela ekuqaleni. Sikuthola kuyafana namhlanje njengoba sengicaphune kabili noma kathathu vele namhlanje ekuseni futhi ngibuka lelo washi likhulu kungenza ngiguliswe imizwa. Ngakho ke ngifuna ukusho lokhu nokho ukuthi lokhu kuyiqiniso bese kuthi ke ngalelo suku njengoba kunjalo manje futhi manje njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi bampongoloze kakhulu uphi uNkulunkulu na? Awuyona impela into ukuthi bamshiyile uNkulunkulu ngenkathi beshiya izwi lakhe. Ingaleso sizathu sinezinto ngendlela esenza ngayo namhlanje ingenxa yokuthi abantu balishiyile izwi likaNkulunkulu. Uma udokotela ebhala iformula isithako somuthi lokusetshenziswa kwawo futhi wena wengeze okuthile kuso noma ususe okunye kuso ungasibulala isiguli sakho kulungile. Ufanele usigcine ngendlela esibhalwe ngayo. Kukhona ikhambi elanele lapho lokuphazamisa ubuthi, ubuthi obenene bokubulala igciwane futhi ubuthi obuningi kakhulu obukuso ngaphandle kwekhambi kungabulala isiguli futhi ikhambi elini ngingaphandle kobuthi bekuzokwenze njani na? Bekungeke kusisize isiguli sakho. Ngakho ke ufanele usigcine kahle futhi linjalo nezwi likaNkulunkulu yisithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sikaNkulunkulu. Yebo mfowethu, yisithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sikaNkulunkulu kubantu bakhe ukwelapha zonke izifo isono nokwenyama noma kungaba yini konke kuhlangatshezenwa nakho ezwini likaNkulunkulu. Amen. Yizwi likaNkulunkulu. Kwakunjalo kuqaleni, kwakunjalo enkathini ephakathi, kunjalo kuyo yonke iminyaka futhi kunjalo namhlanje kuseni. Kufana ncamashina lokho okwakuyikho ngenkathi ekukhuluma ngoba ngeke kwaphambuka ichashaza elilodwa ngoba kuyizwi likaNkulunkulu. Khona ke abantu namuhla akumangalisi ukuthi bayakhala bathi izinsuku zezimangaliso selwedlule, ayikho into efana nokuphilisa ngokukaNkulunkulu. Kungani bekwenza na? Ngoba bathathe izwi likaNkulunkulu futhi benza isivumokholo sabo sasongwa ngalo futhi baxubanise into nokungalungile futhi abanawo amandla phakathi lapho imengelosi umbishopu mkulu noma ngahle kube yini ifike futhi iguqule izwi elilodwa kuzoguqula zonke izithako somuthi nokusetshenziswa kwawo asihlale khona ngqoku lokho esakusho lokho uNkulunkulu akushoyo asisishiye kanjalo nje amabandla ahambile namuhla athi ukuthele ndawo enza izinhlangano enza amahlelo eletha abantu emva kwezivumo kholo esikudleni sokulandela uKristu angifuni isivumo kholo ngaphandle kukaKristu akukho umthetho kepha uthando futhi akukho incwadi ngaphandle kweBhayibheli lokho ngamashiye sinakho leso isivumo kholo sikaNkulunkulu isithako somuthi lokusetshenziswa kwawo sikaNkulunkulu ikhambi likaNkulunkulu lesono ikhambi likaNkulunkulu lokuphulukiswa kwethu futhi lingamandla kaNkulunkulu abonakaliswe kithina njengoba sithatha izwi ezimpilweni zethu manje sithola ukuthi bayaphendula bempongoloza uphi uNkulunkulu kaMose na isizathu sokuthi uMose ahlale noNkulunkulu lezinto kwakukuthi uNkulunkulu wayelandela isithako somuthi lokusetshenziswa kwawo sikaMose uMose wayelandela izwi likaNkulunkulu indlela uPetru uJakobe noJohane abashaya ngayo uMaki ngaso sonke isikhathi ingenxa yokuthi babelandela izwi lapha ngesinye isikhathi esedlule wonke umuntu uyazi ukuthi ngithanda ukuqondisa nokudubula kanjalo njalo futhi ngangine model 7 kumchest encane ngathi uqekelele futhi kumayadi engamashumi amahlanu ebangeni ebelibekiwe ngishayele izinhlamvu eziyisishiyagalombili emgodini ofanayo emayadini engamashumi amahlanu futhi kwaphuma kancanyane udubulwa ufanele uzidlaladlale ngakho futhi ukukutakute futhi ngiyathanda ukukwenza lokho ukuthi ukuzinzisa imizwa yami futhi lokho kwaphuma eceleni angikwazanga ukukufaka ngacabanga ukuthi kwakudinga ukukhuhlwa kabusha ngasithumele muva kwaWinchester Company bathumele muva futhi bathi mfuthi Branham noma mnumzane Branham bathi uma leyo Winchester ingenye yezedlula zonke wathi izohlanganisa iyintshi emayadini angamashumi amahlanu emayadini angamashumi yamabili nenhlanu njalo iyintshi emayadini angamashumi amabili nenhlanu wathi yilokho kukwedlula konke oyoke ukuthole bengazi kwehlukile ngangazi emayadini angamashumi amahlanu ngashayela izipikilana eziyisishiyagalombili eziqondile ngazo ngakho ke ngangazi ukuthi lokho kwakungalungile manje yileyo ndlela futhi angikwazanga ukuphumula ngize ngikubuyise manje kuzokwenza into efanayo manje ngiyena omunye walaba bantu ethanda ukushaya futhi ahlakaze ibandla lisho njalo ngakho ke ake sihlale nje nalo uma abapostoli ngezwi likaNkulunkulu ngemiyalo kaNkulunkulu ngomoya ongcwele ofanayo sinawo bashayela izipikilane ekuphiliseni ngoku kaNkulunkulu ibandla likaNkulunkulu uma sizohlala nakho siyazi ukuthi kulapho kakhulu ngakho ke hlala size siqondise ngqo yilokho kuphela ngokuba siyazi ukuthi kwakwenza kanye kanjani izinsuku zezimangaliso selwedlule futhi uJesu Kristu nguyena ezolo lomuhla laphakade angafa kanjani lowo uNkulunkulu ofile owavuswa futhi uphila kuze kube phakade na singafinyelela kanjani esivumeni kholo kanti uNkulunkulu akanaso isivumo kholo na uNkulunkulu ngumuntu uNkulunkulu uhlala ngaphakathi kwebandla lakhe futhi nina niyibandla lakhe uma uzelwe ngokusha futhi ugcwaliswe ngomoya ongcwele uyibandla likaNkulunkulu uNkulunkulu uhlala kokwakho uthi abenakela kuwe ngenkathi uNkulunkulu ehla enziwa inyama futhi wakha phakathi kwethu wenzani na wendlala ithende lakhe phakathi kwezidalwa ezingabantu wawela ukulingisa kwakhe esuka kuNkulunkulu kuya kumuntu ukuze umuntu abe njengaye wo uba yimi ukuze ngomusa wakhe ngingaba nguye wo into enhle kangaka pho asisoze saqonda ukuthi kwakuyini akumangalisa abantu bamemeze namuhla uphi uNkulunkulu na buyele zwini buyele kuqaleni ekuqaleni wa washo kubafundi bakhe hambani niyezwe lonke nishumayele evangeli lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo baba yilokho ke buyela kulelozwi elifanayo futhi lizokhiqiza into efanayo babe lilandela lolozwi futhi laqonda ngaphakathi lase lishayela izipikilana zonke izipikilana sonke izithembiso uNkulunkulu asenza zabonakaliso uma sizobuyela kulelozwi elifanayo lizoshayela izipikilana ezifanayo lenze izimangaliso ezifanayo lenze izinto ezifanayo lenze ukuphila okufanayo lenze isidalo esifanayo livuse abafileyo liphulukise abagulayo likhiphe odeveli libone imibono liprofete ivangeli elifanayo elashayela izipikilana ngaleyo nkathi uma sizobuyela kokufanayo njengokuthi buyisele isiphamo esibuyele esifanayo nesasiyiswa kusukela ekuqaleni ukudlidlizela kuphume kukho konke kuzoqondisa leyo nhlamvu iqonde ngqo futhi uma sikhipha konke ukudlidlizela kokungakholwa kithi izwi likaNkulunkulu lizoqonda ngqo ncamashini njengoba kwakunjalo ekuqaleni kokuqala kunjalo impela lizoqonda ngqo ngaso sonke isikhathi lakwenza kanye lizophinde likwenze futhi unganeliswa isivumo kholo noma ukuthize hlala lapho kuze kube yilapho izwi liqonda ngqo kungikhumbuza ngesikhathi lapho umama nobaba noma usinga baba wenkosi yethu uJesu wayemthathe wamkhuphulela emkhosini wePentecost futhi bahamba ibanga lezinsuku ezintathu futhi ekugcineni balahlekelwa nguye ba abakwazanga ukumthola yileyo ndlela ibandla elihambe ngayo manje selihambe kakhulu selihambe cishe uhambo lweminyaka ezinkulungwane ezimbili futhi balahlekelwa nguye nakho kunezibonakaliso yonke indawo ezivelayo zokufika kwakhe futhi bathi uphi uNkulunkulu na uphi uNkulunkulu na kwenzekani ngaye na Iqaphelele na uMaria noJosepha bamfuna phakathi kwezihlobo zabo kepha bamtholanga namuhla sibuyele emuva ukubona ukuthi amaMethodist yamtholile yini amaBaptist yamtholile yini amaPresbyterian noma amaLuthela Baba mnumzane abamthelanga ngeke futhi simthole namuhla kunendaba ukuthi sizama kangakanani ukubuyela emuva futhi sibuyekeze elinye lalawa amadala amahlela afile asisoze sakwenza bamthelaphi na lapho bamshiya khona haleluya ngicabanga ukuthi ngingumgcinci kangcwele ngicabanga ukuthi nginguye nizomthola njengoba benza nje lapho bamshiya khona lapho bamshiya khona lapho abamthola khona lapho ibandla lizomthola khona bamshiya kuphi na emkhosini ePentecost nizomthela kuphi ibandla na emuva emkhosini wasePentecost lapho bamshiya khona ngenkathi besuka emfundisweni yabapostoli kanjalo njalo emuva kuleyo minyaka yasoqaleni emuva lapho basuka kuyo babumba izivumo kholo zabo base beqala imfundiso yamanikolawu babumba ibandla elikatolika bahlela inkolo yalokho okwakubizwa ngokuthi inkolo yobuKristu futhi kusuka lapho bahlelile futhi badiliza izinto futhi bangenisa wonke amaKristu ezivumweni kholo kanjalo njalo futhi bakuxuba konke kwaze kwaba inhlanganisela efanayo nje ayithola ngenkathi efika unjalo impela emuva kuqaleni lapho samshiya khona ngenkathi wayenamandla ngenkathi evusa abafileyo futhi waphulukisa abagulayo futhi ekhipha odeveli lokho kubuyele ngqo ekuqaleni lapho zamshiya khona bathi uphi na ngabe ukanye namaMethodist na ngabe ukanye neBaptist na noma ngisho ngabe ukanye nePentecostal na khabo mnumzane buyele muva eOri hayi inhlangano yePentecostal ihlela lePentecostal lelo igama ubani okahlela iPentecost na ngitshele iPentecost akuyona inhlangano iPentecost yisehlakalo kunoma yiliphi ikhono elifuna ukusemukela buyela esahlakalweni hayi emuva enhlanganweni kodwa emuva esahlakalweni iPentecost iyisehlakalo ake ngilitshele ukuthi ize bikani sithelo amabandla amaPentecostal asithelayo namhlanje uzothola ukuthi aziqaliwe kusukela kwase kuqaleni ukuphikisana ukuxokozela ukukhathazeka phansi naphezulu kudonsa lokhu nokudonsa lokho uJesu wathi kuJohane weshumi nane noma kuJohane weshumi nanhlanu mina ngingumvini nina ningamagatsha ngabe kunjalo na manje nina balimi nina base Texas base Louisiana noma ningaba yini emvini lapha noma kubani nomqalo ovamile owake wabona umvini ukhula wazi ukuthi umvini awutheli izithelo amagatsha omvini yiwo athela izithelo kepha athela ukuphila kwawo emvinini uJesu ungumthombo wethu wokuphila yebo mnumzane manje sizoqaphela khona ke uma uJesu engumthombo wokuphila kwethu khona ke ungumvini weqiniso ukuphila uqobo kusemvinini kusegatsheni futhi uma lo mvini uveza igatsha lokuqala futhi lelo gatsha liyisigejane samagilebhisi lithela kuwo uma kuke kwavele elinye igatsha kuzoba yisixhake samagilebhisi lizoveza elinye igatsha kuzoba yisixhake samagilebhisi futhi kuzoba uhlobo olufanayo lwegatsha kuze kube sekupheleni komvini wo nkulunkulu manje ngidinga isigamu sami sehora ngilungiselela ukusishaya nje amen njalo uma lo mvini uveze igatsha lizoba njengegatsha lokuqala kungani na ngoba ukuphila okusemvinini kuzoveza uhlobo olufanayo lwegatsha uma umvini wokuqala uthela amagilebhisi olandelayo uthela amathanga olandelayo ngeke uthele izithelo ezisawolintshi bese kuthi-ke emva kwesikhashana kwehle njalo kanjalo ngeke kukwenze uma umvini weqiniso uveza igatsha futhi uma uJesu uyigatsha kowokuqala noma umvini futhi igatsha lokuqala elazala babhala incwadi yezenzo emva kwalo kunjalo na ibandla lephentekoste ibandla langempela lephentekoste futhi lapha le ncwadi yezenzo ngezibonakaliso nezimangaliso zilandele ikholwa uma lo mvini wangempela weqiniso uveza elinye igatsha leqiniso bazobhala incwadi yezenzo ngemuva kwalo yebo numzane lapha e-Arizona kuke kudala ngangibuka isihlahla egcekeni le ndoda isihlahla sokusamawolintshi sasinezinhlobo eziyisishiyagalolunye zesithelo esihlahleni esisodwa kwakuyikho ngasinye sazo kwakuyisithelo esehlukile kwakuyisihlahla samawolintshi kuqaleni kodwa sasinamaphomegranathi sasinolamula sasinophaphamuzi zonke izinhlobo zezithelo ezisawolintshi kungani na zazifakelwe lapho zaziphila ngokuphila kwaleso sihlahla kodwa azikwazanga ukuthela lutho ngaphandle kwalokho ezaziyikho azikwazanga kuletha amawolintshi ngoba zingumvini ofakelwe kodwa ngaso sonke isikhathi lapho leso sihlahla siveza igatsha leqiniso uqobo kulo kwakuyisihlahla samawolintshi futhi sathela amawolintshi ileyo ndlela namhlanje simivini efakelwe e-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian emvinini weqiniso futhi siphila ngamandla awo kodwa ngeke uthele lutho ngaphandle kwesivumo kholo nehlelo kodwa uma lo mvini uke waveza elinye igatsha liyobe lingakhethi ihlelo linikwe amandla ngomoya ongcwele impela nje njengoba ngakunjalo ngosuku lwelo lwephentekoste emuve kuqaleni amen kungcono kuyeke amen uma lo mvini uke waveza elinye igatsha kuzoba njengoba kwakunjalo kuqaleni sifakela zonke izinhlobo zezivumo kholo zebandla kuwo i-Baptist, i-Methodist, i-Pentecostal, i-Presbyterian, i-Luthela, i-Baptist, futhi bonke bathela isithelo se-Baptist, isithelo se-Methodist, isithelo se-Pentecostal, lakho konke okunye. Kodwa uma sekubuya, uma lowo mvini uveza elinye igatsha leqiniso, uzothela izithelo zikamoya ongcwele. Amen. Kuzo. Bathi awu singama-Methodist kwakungenjalo kusukela kuqaleni singama-Baptist kwakungenjalo kusukela kuqaleni siyi-Presbyterian kwakungenjalo kusukela kuqaleni asikholele ukukhulumeni ngezilimi kwakungenjalo kusukela kuqaleni asikholele ukuphulukiseni ngokukankulunkulu ebandleni lethu kwakungenjalo kusukela kuqaleni Haleluya! Esikudingayo namhlanje ngokubuyela kuqaleni futhi emuve kuqaleni. Haleluya! Isikhathi sami sesiphelile sikhuleke. Nkosi Jesu, oh kwangathi ngingaphila ngize ngibone usuku ibandla elibuyela ngalo kuqaleni. Siphe khona Nkosi, tshalisa le ndawo encane namhlanje kuseni. Ngoba lo melusi omncane lapha Nkosi, nalaba abanye, siphe inkazimulo yakho, siphe umusa wakho, siphe umhlangano lapha Nkosi. Masikhohle ngezinye izinto futhi sibuyele kuqaleni ngokuba yazi ukuthi inkosi yethu ikhuluma ezinhliziyweni zethu kulokhu kuza susa le mivini efakelwe lapho zihlukanise nokungakholwa buyela muva kuqaleni yilapho kwakunjalo khona futhi inkosi sifuna konke kube njalo kusukela kuqaleni Nkosi makuthi isehlakalo sethu uma sike zabana so kuze kube namhlanje kuseni uma kukhona umuntu ohlezi lapho ngakaze yabe naleso sehlakalo sokuqala sika moya futhi enalowo moyo ofanayo owathululeka ekuqaleni kungani kufanele sithathe sibambiso na kungani kufanele sithathe ukuthile okushisekelayo na kungani kufanele sithathe isivumo khona esithile esiqinile esibandayo esihlelekile esingenandaba lapho izipakapaka zePentecost ezicwele udaba lwangokoqobo ngempela na kungani kufanele uthathe isibambiso na Nkosi asibele muva kuqaleni futhi sikwemukele njengoba benze kuqaleni futhi sibe nemisebenzi efanayo izibonakaliso izimangaliso ezithela isithelo ezifanayo uthanda injabulo kuthula kubekezela ubuvu bumnene bubele kukhuthazela Nkulunkulu siphe khona sizwe baba ngokuba sinikela leli bandla lincane nalemvuselelo kuwe esandleni sakho egameni lika Jesu Kristu amen Inkosini busise ngiyakuzonda ukuthi ngifanele ngigijime kepha selishayile eleshumi nanye manje ngizonibona kulobu busuku ngiyabonga